Yabo Ewadum 106.3 in Shaw 104.5. Asemparani 4.7. Ya filling stations or memunia mahodos or man for your mamma watching. Yamama kwa ba da pana ye mofa blasters in si hey. Arape in some outdoor and sasso swan yes in kunya. Aye de ebremon and samno. De edimu akotene ebi nse. Posi ni baby ya and ye ukwa kuma danya. O change jackichan. Shia. No abu tu fom aposi fom pe ni fom sena sem romu ye mu hwemu emu nkomo ye de bebre mo nanope yi
na ye do be kwa kopie mu adjo som pote mu hod ma epf asase e mancheche mu a mu wa yemwa mu jo mu basabasa romu de mra bia ba ene u be di pa be boka be tumi so akoda fiase
na Ghana Blasters coach Carlos Cruz ene ne wo de atwo dwase wo ma ha kura na mo be twa na da pa so ahun onim Ghana fo mu ano. It is a born a boy and nine ye no cry and a good money and shut down for Manasa, so who can crave me and man on Zoya. It is in ton time, one year to Quantapa and then some of the other Jano, Erika Cabremo.
Now, Yadobaco University of Ghana, Professor Ezekiel Fay, Nadia Futoma, I will phone you now say, so what if ye now no back can bro for any other part? It is a bad time, I will follow Moshe, Namunia, Sanya Mano, and somebody be can win one of pay, yet the more air money ever some more, as I do my manopano, Siaka Siabo. Now, Nyuma kubi buchidom, go super XP bena pokuwa. Ah, winie, mene.
Nana se, ampo foje, ya na aditoma na soswa manu, wae. Na, yen shense, mnasi, yesha siye, edi efri afrancho akumadain, mensimu wa santimantemu. Na, mika se, Asante North Regional Police Command, asha siye, yeshimu, edi afana, anu fiada sembye siye hon. Asama, nobe tia siye, yepa, jiswa ba Facebook, na YouTube, nwa ba, beshe. Chese, asemi nina ane se, abanti ebi ochira, ya uo bisi kaina wako, police station se, wako, akubo polisi fuwa manye. Na abanti ya no, wako no na utwe video, nji, mseda bre no, ene kwa fe bufu, edi eba ye ma polisi ni ba, na wano no, ewo duiti sa abre no, minima dekura no ya, uhu video no, enye, neko kuse chua so ten. Ababa uti msu oho, ya santuwa presuwa, kwa nungu jituwe nukulefi ya santuwa nsem, edi dikune nimu, ema ya santuwa kundi mkunimu. Enye, wawa shwe jake chayin, anase chana full movie no, pepepepepepepe. Iya! Uweka se ni butu nisu nituwe ntumi pijana, pijana yifu no, wabutu da bebi kura. Na udiye yentie niye kwa soka kira, nsana nsemu wa posi fompe ni foka no, ya di atuwa usu.
Mbaba ikesi. Madam, good afternoon once again. Oshodan, my report the case.
What
number? Baba, what's the case in the room?
You are recording me.
Who to me?
Who have the right to
tell us? Who to blow? Let me baba again. I'll be the sick of Jesus. Our woman, who catch him and we said, let me case in the room here.
But, Jabby,
what am I saying? Am I right?
Jabby, Jabby,
Jabby. Who catch him and let me case in the room here? I'll talk about the boot to me.
You know who we are.
Minimum,
come, Uni mande kura hariko akoye posi so enche ni edwa koto akura ze ana se ye yuadi so hu interdiction sabrofo no na edru ba bi kura na se odutu ni phone sa na amfa no kofa abo na mse eh mami ani akodie bia ya kire o se die si yusu no fa tra fa kokofa abo nyina na posi adwumako no mpanimfo se asem osi ye no se de asi a atene na afi so kura no ahyeta omen ani wiase afa na nyina no. Munsensem se sisi agyeso wo yem hwehwe mu kokosi ase se bibi wo mu a se be egu posi adwumako no fia e wo de ombe ye se bibi wo mu susu a etia posi fo nhyehye so a na tia mante na no my right and no my right mi se right no e wo se nyanto wase ne pemre nimfo no mu kirekire mu yie pa se anye bia wo right so a utumi ne fo kokosi obi so sa wo na adwumam aden ya no my right nti se me kasa ide enkra na aba enyina ne se enhwemu ekoso e dia fasa asemu ehu
na ye toaso amede wekɔ asantemante mu agyeso e na ye gyina enkobodie ne nyina ne se nansan emwa yen enye nansan mpo fiti yaka to abreso nipa bia wo moye kuafo moye mwa ebi ye mponchi ebi ye nyan ebi wo honu ma che se enantwi ne ade wo mutumi ja mwa yi na mwa ni na mukro mu se ya ne wa pon aponchi wo je wo de wo fi beba ne ware se mfichi garden bi mpo na wo ya na boya we ni nyina enantwi na mukro mu anya kwanhye wo de ba wo mbejijo mu na egu krom se basa na eche sa bo retifie wa bo ne be ye no me no me dia wa kwoto no wa ji ne sika empenyi fo che se ye ntumi enko no sa e ma ne ye ye etu kwa ejesu man sini mu a environmental protection authority fo wo mu no ye wo ma dwuma no ene se important potem ahodro no wo mu ebo ho ban e hwe se e be ko ye na ejina ye na ne sa so ye na ahonedie nso no e ka ho bi enti ep empenyi fo akoye nchechre e de ma kuafo a e wo ejesu empotem hodom amoma hu no se 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 no Environmental Protection Act 2025 eye Act 1124 no se se e ba be se omo be se mu kinapa nto yo bi akita yemwa na wan kra wo mwa no ampe buo bi afo manwum na wan kasa akwa bonte amfa aduane amrewom na wuja mwa so na mabonte a emra no ediwu na ediwu ko jina koto a omani betumi aboka na wan hye krompo betumi akwa koda afiase eno ene chete o machase a wo mo eye se de be yo manfo beti o mo ho ase enye no ko a bola tutu ogwo basa basa ne so no o ma ye ho enchechre na oru Joseph amwako ade wano ena wokɔ mansini mu a EPA wo ye wo mkandifo a wo hwɛ ehɔ entotoye ene wo chɛ sɛ wo mpɛsɛ kuafo no tenyoma bi ase ebia mre bi atwam na wunim de na wo manchechre no ntimra no edi wo de na wo hu sɛ wunim de wo ye paa ena bu wo ne gusu a wo ye de tia mra no
sɛ nso ɛhye ebi ni sɛ yebetimi abɔka ɛwɔ dwuma a wodie mu ebi nso ne sɛ dwuma a wodie mu nso yebetimi atom anaasɛ yɛbɛka kyerɛ wɔ sɛ gyaeɛ bɛtumi apagya wɔ de akɔsi asɛmdibea a ɛfrɛ no kɔɔto ɛnyɛ sɛ yɛaka no saa kɔ a yɛpɛ sɛ yɛmɛ no nimdeɛ ne mɔ mu hu ɔmasɛdeɛ yɛbaa ha sɛ sɛ office ɛnkyɛɛ yɛnni afe koraa nanso complaints dodoɔ a aba ha sɛ yɛnhwɛ ho asɛm ɛnka no ɛkamea yɛ sɛ ɛdɔɔso yie bebree ɛno tutu kora nso ka ho ne hu sɛ ɛwɔ sɛ yɛne saa afoɔ yi ɛdi nkɔmmɔ na yɛkyerɛ ɔmo mmara no sɛdeɛ ɛsiteɛ na wɔatumi adi wɔn dwuma no ye
Ora Joseph amwako ade ukwa adwiso mansi ni mu a EPA wono ani panyi oho na akrafo bia womo eyen emoa ya enchechire dwuma di womo ekotie bie no so womo wiye no ente aso mu nyaye omo nyadom kasie che bi
se mi chi na mere nde yene ya che ho asima ne bebe ko ananke yeni ya funa gudi ze ne wan bia ku se edwuma ne yena nka sakra ansa unu die ne bemo eboa ye edwuma no esabo ene ni padua pa ne enchechire mu che ambe ho se as it up and cause we entemo and now you see moon to moon you see in every and one more idea when you did any house you see boom one internet side ready
Omanfo a wote wo monkan ayakuafo bi a wadwe so wo mo wayemoa wo manyante ase e totusu se emra no wo bodi ombedi so pepepe
yanto aso na yenko ensemfoforo mu na yekko ensemfoforo mu a Ghana Blasters coach a wo de yekko World Cup ena anu ada efiaden ade a chimeme ne da ye de efrimu Carlos Correa papa no watwe no mutuo na se me kasa die dwumadie a obedi yesa blasters coach no so de abawiye na wonu abu nkompo hwe dwumadie obabedi ye no a ohun se efrisa ne ba mu ene ye wontimi nkasa na enye kora nsoso bia botai a esi wo man no ye bo boku no ne wonu ankasa ene so so obedru ho no wonu antimi ye nu nso enhye mu de usu se wonu abo mu homoden na Facebook ena papa yi ekokɔ twɔ tententententen oba ye nyina ne ye honum na ya otato ne nkrafa twɔ tententententen no kyerɛ sɛ ene me kasa yi oman no ebraso se ye ye nyoma yie enye bɔl wa ye bɔ no park ne nso nkwa park ne nkyen ntotoye no nso so no wɔ se hwɛ ye ne yie na ne nkɔmɔ a wɔde atu dwa no nipa no do na kyerɛ sɛ nkɔmɔ ne nyem ɛsɛ nsɛm wo mpa nti bre kura ibe nyanto wase ebie bie nsɛm no ne ate ho ase no ɛno de ebre ne nkra bia ne bɛkyerɛ na yentie ɛyɛ yewura Carlos Correa abra Ghana yeyi ye firi mu ne nsɛm a wɔde twu dwane bi ansa kura na wɔba bɛtrɔ sɛ ne nwumadi obedi ye wɔde aba wie no
difficulties and problems that we face within the preparation. I think I cannot say that I'm happy, but I'm proud of what we did because when you lose the day you lose, you cannot say that you are happy. But I am proud, and I think the fans, they have good reasons to be proud of them. The players, they try the best with fully committed and sacrifices. Today it was not easy to play against Colombia, especially when they score early. We forced to run behind the result since the beginning, and that to give a lot of advantage to Colombia. As you remember that incident of the right.
Enti we any someone blasters your coach out there called World Cup and what's here just so. Ose adwuma no ene kakra de man no waye wie na contract kura de man na bana minim berekura ne kokosie
se o man ka me bia nche en ke bia na
se bia se man se wie work up
na ene na wie
ana se ye man de chance ana wo hu se e bia niam
an contract de say World Cup contract na na ye hia no
sa wo
o debi
no no kwa ne hia no
omodo so
ei mai
na ya twaso amede wo ekwa kopie mu ewo University of Ghana suaponi mu na professor of computer science eye professor Isaac Wiafe what the same be to jawe ye futuo your dema ba tan ene awofo akwada ko school awoka brofo wo be fi oka brofo na anu mi sia mami bi ajese ne mama mua ya akwada no be se 13 12 ne ade no ba kokro ni hod mo tichi adan a akwada ne ko school oka brofo wo be fi oka brofo mami nyemfom so ntum esan so hunu ne se onde e na adwe amaso naka nana bi anabre wo bi wo fie dia enke bebo amakwada na tumi atichi enti mami ka brofo wo fie papa ka brofo wo fie akwada ne ko school mo so oka brofo na akwada wo te ye nyese ba bia wo fri no eye ba bia wo so te brofo ana se wo de brofo kwa ne ye ni bi ano akwada ni tichi na eno na professor che se eye suban boni e sa wofo ni abatan bi ho a se monse sa ama mo ma no ansua efie kasa no se ne wote hei se ye ba bi ofre no eye akanfo de mi abeka se ne akwada wo so tumi tichi ofi fantefo mu a e wo sa akwada ni tumi ka fante no ti ase na wo sande brofo na bata ho so ofi aigbe so ni pota mu so a wo ka e we kasa no ma akwada ne hunu se maka ene enkan han so de agan no enkan kasa no e wo sa akwada ni tumi ka na sorting kan na banting kan to be kan kan no ka brofo a wo sa wo fo no wo ye obrene be kase wo ye ye felua wa nya dia moa amoa wo ba no ama ba na tumi ansua fie de e no akofo bi de e de ka ho e no ho sem e na professor Wiafe wo de atumu no na owie ye no na wo kire se e na wo se babie e wiase no e kɔ no a brofo no ye wo bianka se brofo no nye na so ye batan e ye wo fo a Jini kwa chile, makwada ni nsuya kasa dudu ono, na dati, ebebu wasa kwa danu.
Asi ye kasa ye ira. Kasa ba akuwa huwa yeye jumadie, ne ya reho, ye freni iposo. Ya kposo fuwane ka, kasa na ira. Esi aso uko huwa ubiya nka kasa ano. En sana ye wo kase ni nina, akan kase ye ko, enkran kase ye ko, dagbani ko, ewe ko. En tise ya njire ya huya nka ye ye kuro mkasa, emuwa ye. Kuro biye ni miyasi ya wako ubi kwasa weti miye developo. Oko China ni we se munya omu nyina no omu ka kasa eye omu krom kasa te se Finland amekan omu asem se omu develop pa na so ye finish ni a kasa odi kan suan ye finish for the kasa o suan no wi a ansa na we suan brofo aka ho eti ni ye make sure sa wo fo no ye ni ye ma enka brofo wo fi e sa na wo ma kwala no nyansa wo de wo no ne eyra nyansa ne wo ye kasa mu ye local language mu eyra eti and only problem I create is say amaye ya hwe ye be ho ase ye kasa na yira kra ye o kasa yira so nyansa yira
ana professor kan okuni ni Isaac Wiafe o se twi no say ye dagbani say ye ve say ye enkran say ye gan che say ye fante kasa na akwada no babio firi no ma akwada no sua kasa no hausa ne che say kasa wodo ne de e droso na owie ye no se e ye cheche dwuma de bi omo ye ye ai no no obo modia e ye hwehwe mu bi no de betu dwa no che say wo ba ye ye hesitate se gan ha no ma sa ai ye to gusu no wo se ai no nyade e ho won faso ma ye na gana babie yedru no enye ai asem e wo se kwye nipa ntam nkitawo die nipa ntam adwuma ye eno ene ne hwehwe mu a wo ye ye a wo de e ho amane e betu dwa na ai ni mu enkyre mu no so de sei eno ka no
abrofo ne ye ai eno omo anye ai nso mo ya amaye omo ye so omo de bo omo ai se gana ye 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 ade se bi ye dua koko wa ha ye nyese ye ya ma abrofo ye ye se be bo ai to omo so omo ye mo omo ho enti aba no se yen ye fa ense se ye fa ni te se de o ya de e ba be boa yen ese yen so ye polish no e ma ni ye niam a be boa Ghana ehe ense se ye fa ni se ai aba ya fa asa da bi se ye diso de a e be boa yen na se ni so na yen se ye fa ai ne tra sa obi ade ye aye de opade a ene omo mu hia ai wo makola ni niam ni nyina omo nyina omo nyina na kwa kwa ye classroom ene office ejuma nko an edi ai
so ehun ose ye wade nyina ho kwanso nyina nyina na fata yen ba bia broni ko broni kro ma na hunu se na ba bia wo develop e dru no wo de e kwaka ho e beboa no emu hefa e na gan na dru ntose e asem na ye ka no enye se ye te ye dase abrawa ne amaso e wo se ye tena se kekan ye mabom ansa ne ye se ye ai no ye ready e chiri professor Ezekiel fe no no
google map kra na ye didi du ha e timi do kra na de akuru obi fie
te se timi do o timi do dru ampo ado se ko wani mu
google map no yebewie na asoye hwe omen efisem ana manyoyensem eso eto nkra bi minim so nya bi wo fon so de a enu anadwo ena sankra no ebaaye ena wonu mo bokoko se ene ahomachin firi no nan no anu eba bebo anopa no nsun no onu mo hwani mu se ensuo beto na ensuo na ebeto no ho akonya na ebe ho munchemu be sabia na ensa akonya se ensuo beto na ho munchemu be sabia nan na ebeto so dia na ebe menzu na yiri enti wa wo ba bia sebe ho wo fom nzuo ta yiri fa ho no na omo e bo kokko sisi a meka se die akasima no be se duanan na no nso na bo ensuo ni nyanti ngu minim se ba bia wo na ti agudi a na ensuo no nso so no ejemu a e bia na twa na beto enti kokobo ne die ti mo ama wo enye ye na yasi nsuo na eto wo hu ehe da bi we ya so ye hwe efisem so interior
efisem yeah
na e dey sankra no ba me a wo anya bi wo fon so
oh e wo ha
e ba se mo
greater accra moderate rain likely
likely just betumi
Monday July 6 no my time 4 to 7 am think about now the nka say e to but me be atumi si
efisem be ko no so ne betumi ato de e bia ne be game at once ba ma bokoko se be bia wo te no a sha se petin ho
eh eh
se petin ba di se music am